Kashini hard and got
Ashi Kashi Ashi
Kilungi fish yadada
Kana nipa mambo ya pwani ya dinapandisha
Mashi
Ashi Dozi kitandani ya dinasimika
Nisi
Rani tichibuwa nakatisha
Chi
Ish Tanya kanga mwali ya nafokatika Tamani alele
Ali
Alele
Ali
Oh ale Alele
Ali
Asa hoka
Mama Dangote Mendes Don
Umenifanya nini mimono mwenzio
Yes, my black nose
Mana kwa kosioni Menifunga na sikio
Ukimishika hapa Ukinikusa huku
Ukinichumu mimi Ukinipusu busu jama
Hoka, hoka, hoka Kubwa ya wakubwa fella
Hoka, hoka, hoka
Hamisi tale tale
Kama kono kono mwenda pole Mchanga, na kupa mkono wa kongole baby we mwamba Hesabu za kukokotoa, umenifunza wewe Waniamisha mikoa, bumbuli kwa ukelewe Oh mapenzi ni kinywaji soft baridi Wananuna, mwenzao ni kifaidi Oh malezi ya merithi upande wa bizi Mwali nyuma, kama mlima itigi
Oka, oka
Nelson Kisanga RJ the DJ
Usizitishe chumi tampata safura Nimeambiwa chuzi unacheza gachura Sachura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu jampu
Achura oh
Anaruka ruka
Jamani chura
Anajampu jampu
Atete 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 Divide the box Atete atete atete
Fagiria
Kemkwela babu
Fagilia
Eto kumwembe
Idris Gita
Kusema sema kando Hayo mambo ya kinafiki Kama wayaweza mambo Kuja uonyeshe kati chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Oh chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Adede 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 adede
Kreshana mtoto wa Masaki
Adede adede adede
Fagilia
Ricardo Momo
Fagilia
Doni ya Madoni Fumbwe
Shante
Inde, inde, inde baby, inde
Aristotle
Inde, 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 inde
Idi Santos
Inde, inde baby, inde
Juma Lokole
Inde, 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 inde
Tambwe
Uyo mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Mune mtoto
Anabala
Mtoto
Anakusu
Oh Sifa za makusudi Mwana na jibingiri Kifudi fudi
Anakusu